natamani sana leo kutoka na wewe. I'm ready, popote napotaka twende sawa, mimi na wewe. Hata kama ni baadaye, mimi nitasubiri babae, sina shaka na wewe. Twende Serengeti, Kisarawe, Kilimanjaro, Amboseli, tujili waze waze, tujili waze waze. Kutoka Masai Mara, Kampala, Dar es Salaam, Mombasa, nikishtazama, tukabarizi mina wewe. Chizi kabisa bwege, umeniweza legeza lege, umenivunja maungo tege. Wanituliza kwa gita zeze, kitandani tucheze cheze, kama mtoto nibembeleze.